Obukadde bwa siringi za Uganda binamu 35 ze zava mu kyeggulo ekitegekebwa radio ya Kabaka kya Basafama Kaliso Liso Dina 225 ku mulimu ogw'okuzimba ekifo awajjanjabirwa abagudde ku bubenje ku luguudo lw'e Masaka. Bw'abadde akwasibwa ensimbi zino okuva mu bannamukago mu Bulange Mmengo, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye bannansi okuyita obulungi mu nnaku zino enkulu nga bakozesa bulungi enguudo ate bagoberera amateeka bewale n'ettamiiro.
Ssekukkulu lwe lunaku olusinga okukuzibwa mu Uganda ndowooza ne mu nsi yonna. Ebyamasanyu tubeeramu na bingi era abantu batambula okubeera n'abaagalwa baabwe yonna gye babeera. Essanyu kye kimu ku bintu ebisinga okutwerabiza obuvunaanyizibwa bwaffe. Abantu bangi bwasanyuka afuna olugabangulo n'agabana ebyatandigazi olw'essanyu limuli bubi. Ayinza okusonyiwa eyazza ogwa naggomola ng'asanyuse, ayinza n'okwerabira okukuuma obulamu bwe olw'essanyu. Era mu biseera by'ssekukkulu abantu bakyakala nnyo. Kawenje ono gwe mulaba tava ku mpewo nga tanatukubiriza kugenda ku Nabukabo Sandy Beach. Oba naye gye mpita y'okukonda bebivaayo, abantu banywa omwenge. Kakati omwenge gutwerabiza okufa ne tuvuga endiima, motoka ne zitutta, ne tugenda ne mu mbeera eziyinza otusiiga siriimu olw'amasanyu.
Katikkiro mu ngeri y'emu asabye abaami n'abakyala bewala ettamiiro mu nnaku enkulu kubanga lyandiviirako obutabanguko mu maka okweyongera n'amaka okusattulukuka.
Abalala omwenge ogunywebwa olw'essanyu ate gubafuula bakambwe ne bakuba bakyala baabwe. Naye baŋŋambye nti nno kati n'abakyala bakuba abasajja dinaye mwe mufiire omu kimugunyu. Kansubiremu abasajja bali ono bakyala bamwe tebabakuba kubanga omusajja omukyala bw'amukuba omusajja talina w'anyumiza bane nti omukazi yankubye. Emiggo n'abaana ne bababunya emiwabo mu biseera bino eby'okusanyuka. Bwe twali tukwasa abankozi cheque omwaka oguwedde nabajjukiza engeri Kabaka Mutebi gy'asoosowazaamu ebyobulamu mulembe gwe era nga tukola omukolo gwe gumu olwaleero nziramu obubaka obwo obuteeka essira ku bulamu bwaffe Kabaka bw'atuwadde mu mulembe gwe.
Ku lwa ssentebe w'ekyeggulo kya Kaliso Liso Dina omumyuka w'okubiri wa Katikkiro Oweekitiibwa Rotarian Robert Wagwansibirwa ng'akiikiriddwa mu Rotary Jane Kabugo agambye nti enteekateeka y'okufuna ensimbi ezigenda okugula ebyuma ebinasibwa mu ddwaliro enkozi biziwedde.
Bannarotary mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omulimu guno twagutandika dda naye mmanyi nti Rotary eggusa ensonga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala nga tukubirizibwa Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa Sibirwa tusobola okwatira awamu ne tusobola okutambuza ensonga eno. Rotary eyongeddemu amaanyi, twatandise ssebo okuwandiika gye tuyita Global Grant egenda okwikwipinga hospital era ng'abankozi hospital bamaze ddottuwa olukalala lwa buli kintu kyonna ekyetaagisa nga tukulemberwa Rotary Club eya Sunrise Kampala ssebo mweva.
Omukungu Solomon Ruyombo okulwa boodi ya Radio ya Kabaka Kyabasa yeebazizza abavujirizi bonna abawagidde enteekateeka y'okuzimba ekifo ku ddwaliro enkozi awanajjanjabirwa nga bagudde ku bubenje.
Twebaza abantu bonna gye bali abawaayo kubanga akabenje kalinga kufa tetasooka kugamba nti ebenje ejja kufa. Okeera ku makya omukyalo oba abaana n'obasiibula ng'omanyi bagenda kudda, naye oba oli awo akasimu ne katuuka nti omanyi omwagalwa wo asirikidde wali. Kale fenna tusobola okukuwa ku kabenje era twebaza nnyo abarotale kubanga ekyo kibali mu musaayi eky'okuyamba bannamikago abeegasse ku nsonga eno MTN Centenary naye gyempeerereza bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Na CDS omulanga tujja kwongera ogukuba ogutakungula.
Senkulu wa CBS FM omukungu Michael Kawuya Mwebe yeebazizza boodi ya Kabaka Kyabasa eya Radio ya Kabaka Kyabasa ekiikiriddwa omukungu Solomon Naseje, Bannarotary MTN Uganda Centenary Bank n'abavujirizi bonna abawaddeyo ensimbi.
Okuteekawo eddwaliro kikulu kubanga omuntu agudde kabenje alina okutaasibwa, naye olw'okulungamya kwo tugenda kusesira ddene nnyo ku nneeyisa y'abannayuganda ku nguudo mu ndowooza zaabwe ne mu ngeri endala nga mu nteekateeka eyagaziye yasuuliddwa Road Safety Program gye tugenda okutambuza emyaka 10 jidako esikila tugenda kulise nyoku neisa elanga tuatatewe chitongo le chilamba mu CBS chikuliwa special projects manager janga imuami Samson Bill nyatia nga au wakumacha paka waguo nunezo kusoka paka December balo uza kumusonga ya road safety nga tugenda kwe ambisa maengo ka CBS mkutu mgata bantu ne program zezo mu bantu mu masomero mu masinzi zo mbavgeriduka nevidala.
Beatrice Lukalambi kuna Setinare Banka ategeze zanti mumiake esatu ejidako Setinare Banka ya kongene simbi ezili mbuka debisatu no msovyo ezigendo kuwevu ayo mumiake esatu ejimumaso. Senyonga Ibrahim kuwa senkuru wa MTN Silvia Malinge agambye nti enkolagana ya MTN no Bwakabaka ya kongere kugundira no kwesubya abantu ba Kabaka. Dr. Crescent Muhaise akulira eddwaliro ly'Enkozi agambye nti obubenje bukyali bungi nnyo ku luguudo lw'e Masaka wabula n'asuubiza nti bagenda nabo okwegatta ku lutalo olw'okukendeeza ku bubenje obwo.
Suppose that the amount of money that we are going to receive shall be able to complete the slab and then we go to the level that we follow. We are getting technical support from Rotarian, headed by Rotarian Wilson St. Kwanawa and the team for the technical aspects of the project at no cost from the Rotarian, which is a very big support. I want to thank everyone who participated in the recent Kayisoriso dinner, and we are really grateful for CBS for taking this head on.